O bereka Monday to Friday.
Every day.
Di off days ha hodi ne.
Ha gona off off. A gire ke go boleletse go busy fa. Mara ntla ke mara wa
ntse.
Wa ntse wa tsena. Ne wa tsanya we, ne ba tsamisa
yini. Yo yo yo.
Challenge ke gore I don't get people ba ba honest to work there. Botswa bereka a fetse go gola ba finisher.
A mana nsa khone, mani fufunuka mama.